Mwami wa Kabaka we gombola ya mutuwe bili bukula mu district ye Kalungu Kasumba Kiddu Salibone alabudde ku bikola ebyabazadde okutulugunya abaana ebyeyongedde mu kitundu ekyo ebiviriddeko abaana abato okuttibwa. Kasumba Bone Kiddu asinzidde ku kikanga bwe kyagudde mu kabuga akeeruka ya olunaku lw'eggulo omusomesa kusomera erimu mu kitundu ekyo bwe yakakkanye ku mwana gwe yeezaalira ow'emyaka 8 n'amuliriko emigga egyamutiddewo. Omusomesa oyo ne mukyala we kaakano poliisi eruka yeyabakutte era ne baggalira. Omwami wa Kabaka Kiddu Salibone agambye nti kikyamu nnyo omuzadde okutulugunya omwana kubanga kityoboola eddembe ly'obuntu kwe kujjukisa bannabukululu okukuwera mu nkuuka bwaguuga ng'asatu mu lumu omwezi guno mu lubiri lwa Kabaka Emmengo.
Kubiriza bannange abazadde okendeeza ku busungu okuma abaana mu luwummula kibi nnyo okuwulira nti omuzadde akubye omwana we n'amutta. Kibi nnyo era tukivumirira, tusaba abazadde tukendeeze ku busungu omwana oba omukazi maama we yanova ye ensonga ye sooka ogireke. Obuzibu obwamu obw'abaana obw'abakulu temubuyingiza mu baana. Ate era nkubiriza abantu b'ebukulula mwenna eggwanga lyonna tugende mu nkuuka tulage essanyu eri Ssaabasajja Kabaka, tumwebaze n'otukulembera obulungi era tumwebaze n'obubaka bwe yatuwadde obumalako omwaka.